shankysupplier.com.
Waitre, kwani kwa mlevi zambi bwana, walevi tunapendana, we ataka matuki gombana, muda kidogo tunapatana. Kwani kwa mlevi zambi bwana, walevi tunapendana, we ataka matuki gombana, muda kidogo tunaewana.
We muda kikao kwenye kikao, tujumuike we kwenye kikao, we jamani kri kri kri, we sime kikao, sogea tunye mitungi poke chimba chao, siulize kusupi silo zipo kibao, tachagua wewe ufungiwe ama uondoke nao. Memona Asha, Asha yupo chikopa, aina kushanka mudu mutu ongeze shisha, bosi kaja na pesa kiduchu, tumeagiza kuku na mitungi kibao. We kama namba za luku, senti kulala leo nipo paka alfajiri, wengaze muni intenta pipi kulala kati nipo na tajiri. We digare senti kulala leo nipo paka alfajiri, meneja plani intenta pipi kulala kati nipo na tajiri. Tajiri ya pepewe, wana kwa pepewe, tajiri ya pepewe, mwana kutebali sapu hapa pepewe, we mama pagadi gare, mwana kwa pepewe, chosta pepewe. Kwani kwa mlevi zambi bwana, walevi tunapendana, we ataka matuki gombana, muda kidogo tunapatana. Kwani kwa mlevi zambi bwana, walevi tunapendana,
wanangu niseme.
Wenga nikilewa gasi juu ni na shida gani, tungi na lokunywa loteri na shuka chini, mawazo kichwani na mkumbuka Irene. Hiya Irene uko wapi, wai na kufa jamani, mwenzako nimezimisi zile movie za mageto ni kima mtoni, kama kwenye nyumba za wageni, nipela za usailini. Niwe, niwe, niwe mama, niwe, 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 nimekubali, niwe, 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 niwe dada, niwe, 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 nipo tayari, niwe, niwe mama, niwe, niwe dada, niwe. Ai, yemi unowe shemeji mweza kota niwa, taratibu kumwezi yomi babwa na umia. Wedi gare, amisi chacha, meona pajaja data, nimesikia halie data ni ule dada nekata bata. Wewa uni, amisi chacha, meona pajaja data, tumegunjua halie data ni ule dada nekata bata. Niwe, niwe, niwe mama, niwe, 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 nimekubali, niwe, 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 niwe mama, niwe, 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 nipo tayari, niwe. Watoto wa Morogoro visalaka, iapa sauti ya zemuni sababa, watch maturi, iapa moja na kuna nyingine kibao, anikiwa sambamba na digare fantastic, for respect Diki blaza bari ya chosta, Hasani chosta, siku pingi msalime mwanangu mwarabu. Alo, anakubali sana mwanangu roja kudunda, M.I.A. No session, Simba isa ukenge, anko anko ukweli mjomba toso. Anakubali sana mama amudi msalime machafuko, Babala pia we mjomba kategile. Wapi mjomba katufata babesh? Hosh, mwenye mani ataponywa.
ShankySupplier.com.